Omin, my man, ani ay magunga, ini malusuko di in. Kionge giyo minyalo support go weche ma dhogi machalo kaka I love you gitim. Totwe dhogi oling ma okichando nyaruwegi. Giliero bling ma okikwet to siling. Manyalo miyo nyatinga to mor samiluonge ni daling. Wisdom ma okokiki which dumb.